Tony Weezy on the beat.
My soul belongs to God. As for me and my house, we shall serve the Lord. Maggie.
Yeah.
Ya bandia, najua unanipenda, utoniacha. Yesu mwana wako, alinifia. Mungu wangu, mpenzi wange. Watu wengi wanangoja siku moja. Tutakuja kuachana baba, porojo mtani zipagae. Mimi baba, nakupenda, mapenzi yangu kamwe baba, siya bandia. Najua unanipenda, utoniacha. Yesu mwana wako, alinifia. Mungu wangu, mpenzi wange. Watu wengi wanangoja siku moja. Tutakuja kuachana baba, porojo mtaani zipagae.
Kitafuta mimi msaada Kuna mmoja aliye nisaidia Nikashinda mimi wapinta kwenda Nikajua kweli kuna Mungu Toka utoto ni shida nyingi Zilinifuata ndugu zangu Nikatembea hapa na pale Nikitafuta mimi msaada
Tutazidi kusifu. Ay, ay, ay. Milele sisi tunakusifu. Hatutii shaka sisi.